Christ music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza,
na kucheza.
Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwepe, aja na dumu la maji na sije kakumwagia. Anaka picha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday,
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sinyogi pombe leo ntalewa, ni wape shombe walochelewa. Zikinipanda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, ulukukuza ukakua. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba maulana, tukuombea na dua. Kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday.
Nitaka post,